studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
commissaire tete lewru décembre jena yamde jabbiri masilimaji sappo didi le maison de la presse bamako jottino no do kabaruji yumor waygal kanko no dirte do mamadi keta wonto buggi jambe to tete lewru décembre won nyaloma keddena do yimbe lojabe li adnar ndu fulle on do wottu fu be do yimbe lojabe wonbe li leedi malindi ka kolitide hakkeji mudi an jappa de leedi sande fa handen bonandaji di hono min birta on wakkati furno so wiama le sa halidi ndi wattu joni o bamako do do andarta fa daddira jamare de juude non hollitira wiide sabi de wakkati fu do do yimbe albe puddi tetede jawlele muude wonbe yonkiji muude karbete jati le imadraji balde sappo e jagom sakkade bonandaji ngattede fewde roobe wattu joni min jottiki min landi kono dinan kobbe do wurri be kollitidi wala fu dinan jammirka bonandaji ngade fewde e debbo di won sembe kabaruji de min jogini on do beete ande bismillah modon e hadate seriyaji bamonoma le leedi meden di kande hunciande hore yimbe le lojabe wombe le o do nokku do e tayde fufa hande di do seriyaji ka tabaka le o do nokku no hollitira o wiide kambe yimbe le lojabe wombe le nokkobe kollitiwit sa jewi hakkeji mabban jappa le leedi sarne nyaloma hande no micciti dem wiide tati lewru desembre won nyaloma keede na do sakkade hono bonandaji kanye fa yotto yo hunciande lojabe hore le adnaru ndufu wattu jono hono hakkeji mabbe de gordi fa kebe famtar kedden usman nyali buli
ti dalla mo yimbe lojabe joggi anama dum wonno ko fema foliti wide e bibbe himbe jande mubben an huccinede hore kasen du sareaji bamadi do kabaru himbe lojabe tabirtaake no hanir do mali do madam jigine hore ji walde himbe mali lojabe
be baba fiwide lojabe be no ngattana hakkilo no hanir ko buri hewde lojabe kay no jeba be jata ekol e ngala golle sukabe lojabe no bawo jati hinnaade jande horni sukabe hibube
e wi hore be commission nationale des droits de l'homme be himbe be yawara mubben anatiidi lami o fabirtaako dum e no e wi Agibou Bouare horejo commission nationale des droits de l'homme lam o bami dabreji fewde himbe lojabe ka gollinde dum anataadi
constater ba fewde hakkeji lojabe no hunchana hore no hanini e leedi malindi ko ba mudu no metti sanne e le nokuji goddi leedi ndi so ben tay ki wiide ima dara fuf wadnaka yalla e mbawa noturaji hakkeji mabbe no haniri
nyaloma kejenaade himbe lojabe yambinama do mali do le watti mo nyaw covid 19 o wonde hebude sembe dum wadde hikka be be sisili ngane e bawde medem fu darnaade himbe lojabe le o wattu kanye sini nyaw covid 19 o timmi
yido kabaruji fodo mba hebde don do beme ame andi to na page facebook na compte twitter sijo tamani hono min biirta onno so min bi hisa halidi ndi kanye le wud leedi dum yaltino e juude wattu jono do bamako do dum dara fa dum dada hakkilaji jamare nde sabi wakkati fu jokka do jaati matta yimbe le joyen kaboran tete jamare nde jowlele muude wakkati jiddu sa sina hokkata jaati be karbo yonki madam jamare wonde le ngalure nde holi tiido mangal pat en be kanye kan wadi dido imadraji lamu o du daro darnde mudum fa kebe famtare kedden usman nyali buli e mamadou samaseku
himbe capital mengal ana kuli wayde deejere beedina de hipongoji ngurkaji gondudi wadde le ngallure nde e be darta du e lam o darano nde nago onoko
bamara deena ko wala le gendi bamako homo fu ana hula yonki mudum wala mawdo wala sugo anden ne tiidi wata nyol man goto bamako taw ayi e yimbe bombe ana hippo suudu baba an bamta jawdum e
le mudum donki ande kolite wide mangal pade ana kani wattininde hakkilo non de nago hebirte kolide kuminide de nago de ngala e wi lamude beede hunjinde hore denaku bankiji di
mide mila hande fo sofa gendi bamako ni demta woni wala lamu humunido denaku waldire kaaki wala be nanga yimbe bombe be yalla gendi ni ana daaje sedan
himbe hobe kolete wi de be dugol bandi yakugol yo sabe mangal paden forsata wite ga wade yilaru le ngallure nde wadde lugongoji
fa ande le wud leedi de hollitindi wi le nokol de no dir dogo firi fa njottira guma kura kanye fara bugule region sego wiama gube de ana ngonte matede le ladde gondi tondi mettitede wille ko dabbino ko do nokku no detta burere idum le commune nokku no detta lanfiala idum le cercle tominial les régions sego wiam be nanino ton civil en taton kanye mbarale o don nokku ko yata civil en jatton wobe kasen do barminama no be kolitir wiide kambe garbe nanule o don nokku do yam yimel mabbe nayon keddiki len barmu do ngadi le hen kedde mo kanko don maire commune lanfiala o no dirte do baba kamate ko mo sifido hen
ya de la calmer
joni kay de jere wadi sab yimbe ana wawi yaade gese den golli a joni sedan sedan golli ci ko heewi fuddit gende sare amen hande ga du e tawede fu meden huli fa hande sabi deena du woni go ummudon gende amen ni yimbe bombe wara hippodum duppa gese amen de me wawa yide hono du fe su ka amen wawa yide hono mudu du sabi hande men huli fa wala sedan le jene lewru novembre yimbe bombe be wara hippi gende amen de be duppi gese amen de fatimi ga dum kasin le sappo e nay lewru novembre yaade sappo e joy le lewru ndu wotru kasin gese de duppamata yimbe bombe be meden huli fa hande sabi hono mudun wawa wadde le gende amen de du sabi su men huli fa hande
fadde no dir CVR de huli tam wiyede kenen be koliti yoga e fanaaji golleji mabbe ko nayri bangal jam e tedere le majjudube bi botu mabbe mo be ngatno le ko jabbino ko won nafaaji jiaade do hen kanko no dirti Ousmane Oumarou Sidy Bio kanko woni non lamido de do fedde o wi le ko warta ko do mo andi imadraaji mabbe di danyan ko heba do hen ko nayri bangal yono yimbele be torraaji ngada fewde muudo be no kane haltirde kanyen do no torraaji ngadira fewde e muudo en kedden ko sifido hen do faccitango Ali Sisi.
Nous avons tiré les leçons de la première
guerre. Mi kebi hakkille do sariya arande ngaddo yaso jamande yimbe sappo e didon be torda hewti woni ngarobe fa haltana yimbe si tordaaji yimbe ngada be do yimbe cubaabe analysis sili momin cubi le sariya dido bare yaso jama sisil o yimbe barabe majjinaabe hono misalli sobani e ugo sagu wondo mudum yimbe be no nangiraani tordaaji ngada di fewde mabbe ko mi narta tan woni bibe leedi malefu beeda imadraaji mu e fa holla wiide be ngana jabande tordaaji ngatteli fewde yimbe be ngana jabande yimbe be ko warte be ngana jabande wargol ngeni hurnde be ngana jabande yimbe be ko nangirte ni tan tawi sabi fu wala hin fa yottono be tetirte hakke ngaji mabbe no boniri beedugol imadraaji mabbe fa be tewta hakke ngaji mabbe
grave du droit de l'homme
dum won dinaji andaade le leedi ndi alislama ko fa yetto yo dina kamabe kambe chrétien be do hollitam wede be fur wala jabambe wattu jono hono ko nayri bangal bonandaji ngade fewti e teppo wakande mi landinobe de kabar ko nayri bangal fina tawa meden do hollitam wede dum wana ko andaale hen non be kollitiri wiide nyalawma hande no do imadraaji ko min gonde wadde balde sappo e jeegom sakkade bonandaji ngatte de fewti rewbe fa kebe famtal kedden kanko Mamadou Sama Seko Ousmane Niali Bouli ko pewnien do hen
dina alsilame anda torra fewde e rewbe do wonno ko almam ibrahim ilas mayga holiti wide e wi o dinanke alsilama ko wadde yo habgol torraaji fewde bibbe adama en ibrahim ilas mayga o almami o won e conseil islamique tumbutu
dimbele hewbe aslama en ka imana ko fufu wala mabbe andana dunno sariyaaji dina aslama ko dum woni tidalla dam suni ne don andani o dina bada jawta wadde torraaji yogaaji
go yingo woni e chrétien en do e wi pasteur numungolo sogoba torra wala le dina chrétien en e bima ko bamundirbe dewgal anakaani wondude le jam e dejere basifu hana tawede hakkunde mobben numugolo sogoba pasteur église évangélique protestante mali
en tant que telaji na wawi natude hakkunde bamundirbe sato ka fa dum yotto bonandaji ciatude yogaji kay hana so ni bami rewbe hebe kay siki wala alhani jonnoradi ciadele kewde
hedde andimbe kabaru fina tawa don sanke fode Moussa Sidy Bé holiti wide hakkilo mudun yo yopugol fina tawaji meden dun watade di golleje an ngada joni
le finatawa leedi mendi darande debbo famda fay sede ana hani ngatene onno ko hakilo sanne yalla hanko sin fatti torraji fufu ngade fewde e rewbe
mekintinde wiide imadaraji balde sappo e jeego habugol torraji ngatte di fewde e rewbe fuddi ile noga joi lewru novembre yabbenndu le adnaaru ndu fu jokinan fa sappo lewru decembre ndu
nyaw coronavirus kenyen holi tanwede yimbe le chapande jaddom en joyon o do nyaw iyaye muuden noga e go kanyon gon samtanabe goto heddi le hen ana holitiwide hebbe nyaw o leedi meden yimbe le uynaynay e temede jettame chapantoto en jaddom santanabe yimbe le uynay tetome temede do chapande jeegom e taton heddi be le hen bele temedre chapane jeegom e go fa keben pantude hono kabaru nyaw coronavirus o wuri keben Mamadou Sama Seko
Studio Tamani
Dunko en kabaru cellal na bemba sanne bangal kewal rawondiral nyaw coronavirus le leedindi denno be darro jambarande watande hakilo sanne seraji rinturdidi on wattu goto o discours martado kumpa to sama kikil alternerande do bembal Facebook gollirde kanaka leedindi dum presidence e le dum na humpita non seraji pamadi yalla utude sanne kewal ge nyaw seraji hono uddugollo jangnirde de fuf de lamu e de galda e lamu nokuji yewtereji e kanyadun ko burfi kedda na ko men en musamballe bangal mudun e do fostango morwagalu
gallure bomako ne ana do geej nyaw coronavirus o buri fu matede dum e tawede fu andambe kabar dogotoro yakay kolitiy dati ko nyaw o hantedire dum tabaka le nokko o jamarde ko heewi mudun jati holaki yalla nyaw o ongonga
me afande bamde dabere fu bangal majjo e bekani mishitade taf nyaw covid 19 ongonga ngo wala le leedi malidi so ngonga dunka wala tamin fe sera de oro wakati darne majjo ana wawi yede sanne le kebal le jaben tabude dabere ji kolitaade yide ana wawi wutintinde me nyaw so dun lati ke fu mi de bawi habude mo kanko professeur kasum menta andado kabaru o do nyaw gollole hopital di mali o wadino dango fewde jamarde tinno famana wiide o do nyaw ana wodi
mi
kani beedude imma daraji mi gondi wadde di mi kani ornade maski mi kani selde wedo ndirde juude mi kani wodo ndirde hono no wirani mi kani lodde judel ame wakati fu ndiye sabuni mi nawtoro gel hydroalcoolique wattu mo mi gondi o adadu nyawbe covid 19 ana wondi beedade yimbel gollobe le cuudi dogotoro jidi ana hani tawrede hakkille wiide ngarbo mo mane nyaw o woni mu fu ana hani yewtede
mi titeden wiide kanko noddirte do baddaw lamido leedini nyaloma handen o le beme ande tobe litino wiide be gonde yeltinde do hen dati fadde mabbe tousude do iwde le beme ande de wattu jono wala fukko be kollitiwir so banti ton dido kabaruuji
kedana landul hande gollo jaboto professeur Adama Dikko horejo nokku omgul jiyam nyawku 19 l'hôpital dermatologique Bamako
allo docteur
doyru kan ko kine neddo yaltinda nyilbe ana holla wiide nyaw covid 19 o waymana
covid 19
recrutement lazar
yaltugol nyilbe ana wawi jettirede hono nyaw goddo ga wakati mo ngoni o so yaltugol nyilbe tawti jonte e ma yaada suudu dogotoro yewto e wonko muddi wona dillugol fu holli titta wiide nyaw covid 19 o wayma so wulale chaldi tampere tawti dillugol gol ar hani yaade yewta yaade hore mada so tawi nyaw covid 19 o walayma
fuli testi
unti minta acti covid amen hande ka patti ngite fe rentra ko e modon heddibe fuf fewde nyaw covid 19
studio tamani studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sekrab dialo ne le credouji to en puddiran le nokku no dirte do kuribe ko litiide imma daraja no gonde wadde ton suudu mairie ndu wattu jonebe gonde famminde yimbe lo wombe tonbe gal musaddaaji ko be gonde wadde le o do nokku nyaloma hande no wakande be ngadanno botu onde ko yata amire sappo en jettob kany e conseiller en fana gonno le hen koni fana mudu yalla holaara na walta hakkunde laami be kany laama do wombe le o do nokku se yurude ngardam faado banam bodobe kollitiwir sukab an gondi e famminede no kan e kittirede golleji wattu jono be gondi e famminede ton do no kabaru jande wordi be do sukab yurule commune ko no dirte touba koro cbt to koro bakane no ko no dirte do boro ko yata sukabe dum won temede jaddom an hakkuni mabbe holi tan wede temede to be furdu yo bibbe robe be ngaram famminede ton le balde chapande jenaaje urudan gardam fa nokku no dirte do kuli koro don timminirten kabaruji di holitindi do ko yata gollobe rajjoji nogo yom kanyen gonde famminede wattu jono no kan hokkirton kabaruji jowide do sakade basiji le odo nokku koni fana dido imma daraji fa be lonobe kan sakirade basiji le odo nokku kambe gollobe rajjoji wonbe tonbe lanibe odo botio fedde no dirte so bise connexion kanye do to gorgal fedde no dirte nouvelle hip hop 2020 sakirab do katten beta hande do kabaruji meden dimi joti on ne heɗade heƴu jamen hollitinde wiide fa keɓon ɗiɗo kabaruji fu gabbe do beme amen andi to ɗon 3w.studio8.org no noddi numéro amen via mo mere mere mo andu ɗon ɗiɗo kabaruji fu on keɓan toon fa hande fat jeeya fe no ko nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wara
Studio 8.